waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Okay, magacaygu waa Mukhtar Sharif. Mareykanka waxaan imid anoo 5 sano jiro. Meeshaasna waxaan uga baxay dugsiga sare high school college-ka waxaan bartay business. After college, markaan soo dhameeyay waxaan isu bedelay computer science, software engineer ba hadda ahay. Shirkadaha hadda u soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Microsoft. 2017-kii markii meeshaan u imaanay shirkii 2017 Australian Somali Professional Conference, Microsoft baan u shaqeynaya. Kadib waan ka tagay, waxaan hadda u shaqeeyaa company consulting ah. Waxaan sameeyaa apps, websites, digital marketing, waxyaalahaas aan samaynaa.
Waa gartay, waa markii labaad oo Melbourne ama Australia aad imaanaysid, bal shirka aad ka qayb galayso aad u timid, muxuu yahay?
Waa shir weyn, midkan oo la soo keenay aqoonyahan iyo xirfadlayaal Soomaaliyeed oo ka imid dalal kala duwan, Mareykan, Sweden, UK, dabcan Australia qaar ka imid, oo rabay inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay tusaan Soomaalidu waxay qaban karaan, oo businessyaasha ay furteen, business owners, entrepreneurs, qaar oo gaaray heer PhD ah. So dhalinyarada inay arkaan dad ayagu u eg oo success gaaray.
Waxaa gartay marka waxaa lagu dhiirrigeliyaa dhalinyaradu inay wax bartaan heerka gaaran waxbarashada.
Ha, dhiirrigelintaasuna way u baahan yihiin. Soomaalida badanaa kuwa dhalinyarada, especially Mareykan ku nool, maba u maleynayaan inay awood leeyihiin oo inay meeshaas ku gaaraan. So waxay u baahan yihiin encouragement, waxay u baahan yihiin inay arkaan qof ayaga camal ah oo hawsha sadaka hore sameeya oo mentorship siini kara.
Waa gartay, adigu hadda marka waxaad madax ka tahay chapter-ka Somali Business and Professional North America, dhalinyarada Soomaalida ee North America ama dadka Soomaalida inta badan cilmiyada ay bartaan ay ku fiican yihiin maxaa kamid ah?
Qaybta gabdhaha waxay ku fiican yihiin caafimaadka, badanaa waxay bartaan nursing, waxay bartaan public health, a lot of them waxay noqdaan doctors. Dhinaca wiilashana waa mostly engineering, computer science, maxaa la dhahaa, and business bay u badan yihiin. Mareykanka waa ku fiican yihiin, waxaa jira culture oo hustling, qof walba waa 24/7 wuu ordaya. So markaad aragtid dad badan adiga saaxiib la tahay oo maxaa la dhahaa, they have the encouragement oo doonay inay wax qabsadaan, adigana waxay kugu dhiirigelinayaan inay adigana wax baratid oo wax qabsatid. So Mareykan intaas baa ku jeclaa. Mareykan waa waxaa lagu yaqaanaa the country of hustlers.
Waa gartay, waxaad ka mid tahay dad labaatameeya oo lagu casuumay shirka asbuucan dabayaaqadiisa Sabtida iyo xadda ka dhacay magaaladan Melbourne. Marka adiga gaar ahaan qudba nooceed ka soo jeedinaysaa shirkaas?
Aniga waxaan ahay moderator, so waxaan ka qayb galayaa panel ku saabsan dhalinyarada sidii loo dhiirigelin lahaa, sidii maxaa la dhahaa mentorship u heli lahaayeen, sidii loo fasiri lahaa waxyaalaha ay rabaan inay sameeyaan. Also waxaan sameynayaa a course or class, dirsi ku saabsan podcastiga sidii loo bilaabo, podcastiga sidii loo sameeyo oo loo geliyo Apple Podcast, Spotify, meelaha kala duwan, sidii branding loo sameeyo magacaada, sida u fikirtid website-yada sidii loo kala geliyo, YouTube-ka sidii loo sameeyo. So waxa weeyaan a podcast course.
Waa gartay, waa good time oo aan podcast-ka ka hadalno. Waxaad leedahay podcast la yiraahdo Nomadic Hustle, sida aad ku bilowday magaciisa iyo dadka aad ku casuunta
podcast? Muddo sanad ii bar baan ka fikirayaa. Waxaan hadda sida u hadalnay, waxaa jira groupkan Somali North American Business Professionals aan madax ka ahay oo ku yaalo United States of America, and mar badan baa waxaan ka hadli jirnay stories-kan, dadkan maxaa la dhahaa xirfadlayaashan iyo aqoonyahanadan Soomaaliyeed, sheekooyinkooda sidee loo gudbin karaa, sidee loo gaarsiin karaa maxaa la dhahaa bulshada. Sanadi ii barba waxaan sugayay magac inaan helno, magac fiican oo podcast aan u bedelno. So aniga waa magac waan waaye, ani male imaanin magaca, creditka ma qaadan kari. Maalina groupkan leenahay Facebook-kan soo geliyay, magac baan u baahan nahay. gabar haddu la I don't remember her name magacayda ma xasuusti laakiin ayda waxay tiri nomadic hustle kadig so magaca meeshaas buu ka yimid waxaan bilaabnay October bishi tamanaad week walba waxaan soo gelinaa one episode episode kan wuxuu ku saabsan yahay qofkan Soomaaliga ah noloshiisa iyo suu ku gaaray meherka uu hadda marayo
waa gartay ilaa hadda marka dad badan baad wareysatay oo barnaamijkaas ka qayb galay yaa kuugu xiisa badnaa dadka aad wareysatay iyo mowduuca ay ka hadlayeen
waxaa jirta gabar oo dhakhtarad ah magaceedu wuxuu ahaa Qaali Xuseen Qaali waa hooyo Soomaaliyeed oo dhakhtarad surgeon ah ayadoo lixdeeda caruur korinayso bay waxay gaartay surgery inay surgeon noqoto oo dadka ay qasho magaalada joogtana ayada unbaa loo keenaa qofkii xabad ku dhacday mise qofkii accident gala ama waxay tahay trauma surgeon so emergency clear bay meesha u fadhidaa so waxay dad badana waxay tustay waxay maxaa la dhahaa tasjiic ku siisay inuu qofku meeshu raba gaari kara lix caruur ayadoo korinayso she had her first child cunuga hore wuxuu u dhashay ayadoo residency ku jirto oo resident xataa ma ahane medical school ayadoo ku jirto so between waqtigii medical school ka bilaawday ilaa ka gaaraysay you know board certification ka helaysay waxay ilaahay wuxuu siiyay lix caruur so either most this was the most popular episode ka dadka u jeclaayeen oo ugu xiisa badnaa teeda buu ahaa
waa gartay guud ahaan Soomaalida North America ma jiraan waxaad ku amaani kartid guud ahaan oo jaaliyada lagu amaani karo iyo waxaad leedahay waa lagu dhaliili karaa
wallahi jaaliyada North America waxa ku fiican in saahda halka uu sheegay hustle ma garanayo Soomaali wax lagu dhaho
wadad un ordaayo shaqo raadsanayo dadaal
dadaal badan beeleen Soomaaliga Mareykanka because dabcan ma jiro services badan malahan welfare badan malahan so qofka hadii aadan shaqaysanin hadii aadan maxalad hadaa dadaalin waxa laga yaabaa inaad homeless noqotid ma fahamt so Soomaalida North America waxa ku fiican yihiin waxay qaanan maxalad ahaa how to hustle waxay qaanan how to get to the top wax walba waxay rabaan inay noqdaan number 1 that's why had the media marka fiirisid oo Soomaali diaspora jaalid Soomaali marka la fiiriyo every time waxaad maqli Mareykan qofka imaada Soomaaliya for example Ilhan Umar or any type of situation markaad fiirisid some of the highest achiever dadka oo xaalad ahaa field code ka gaaray the top heerka ugu sareeya a lot of times waxaad ka maqli dad Mareykan ka yimid one reason waxa weeyaan way dadaaleen mid kalena Mareykan dhaqan ahaan they're very loud waa dad oo xaalad ahaa they have a lot of pride so dabcan way sheegayaan way ka hadlayaan successkii guulka markay gaaraan way ka wada hadlayaan so meelahan Melbourne Australia there's a little bit culture ka different waskumid maahan dadka xogaa way degan yihiin malaha marwaan inay ka hadlaan guul markay gaaraan marwaan inay ka hadlaan waa inay xogaa hoos inay ka wataan beerwaan
waa gartay marka inkastoo aadan dhihin xogaa waxa iga muuqata waxyaalaha welfare-ka ama lacagaha caayirta dadka dhibaatay u geystaan mararka qaarkood
absolutely anu haamisana there's a limit afiyan Mareykan way ku siinayaan ceer welfare-na way ku siinayaan laakiin limit buu leeyahay in da'nu leeyahay markaad yartahay caafimaad ba ku siinayaan familkaada haduu maxalad ahaa income kiisa duu yahay very low waxa ku siinayaan caawinaad yar laakiin caawinaad kama ahan caawinaad kugu filan ma ahan weli waxa u baahan tahay inaad shaqaysid ma jiro qof oo Mareykan hadda jooga oo maxalad ahaa ku dhashay ama ku barbaaray meeshaas oo guri iska fadhin karo ma sameyni kartid iskoolna lagama bixinayo maxalad ahaa gurigana kama bixinayaan so marka waxa ku qasbantahay inaad shaqaysid aniga waxaan arkaa arin fiican inay tahay
waa gartay Australia waa markii labaad waa timaado gaar ahaan Melbourne jaalid Soomaalida xogaa waad aragtay hadda maalmaad joogta guud ahaan Australia iyo jaalid Soomaalida halkan xakaaga baxay maxay kaga duwanaan karaan matalan tan Mareykanka kale
wallahi Australia waa aad baan jeclaa I love this place it's a beautiful place meel qurux badan weeyaan Melbourne dadka meeshaan waa dad aad u fiican dabcan there's a little bit less stress meeshaan xogaa dadka waa maxaa la dhahaa
laid back
way
iska
degan ha isma dhibaan dadku way iska qosleyaan marka meeshaan ima abaleya 2017 waxaan waa maxay Soomaalida iska qoslaya maanta dad dad xanuunsan maaha bas laa dadkan waa maxay qoslaya maanta dad kaz maray kama ka joogtay stress ka badan qofka markuu maxaa la dhaa 24/7 markuu shaqeynayo oo haddana health care lagu siinaynin aad ka walwalsan tahay maxaa la dhaa services ka duu baahan tahay inay ka go'aan stress ba ku kacay markaas laakiin Australia marka imaatay tan waxa u maleynaa inay ku fiican yihiin Australia waa wadan oo maxaa la dhahaa that takes care of its citizens. Dadka waxay way ilaaliyaan caafimaadkooda, way ilaaliyaan maskaxdooda, way ilaaliyaan. So because of that, Soomaalida meeshaan waa dad iska degan oo waxaa la dhahaa akhyaar ah, and they're very respectful. Dad aad fiican. Australia gaar ahaan is they're a little bit nicer. Way ka yar fiican yihiin dadka Mareykanka nool.
Waa garta ugu dambeynta markay noqoto barnaamijkan podcastiga aad wadid Somali professionaliska North America halkan baa ka wadid, diirada ma waxaad ku saartaan oo keliya dadka Soomaalida ee diasporaha sida dalalka ay joogaan ay wax uga qabsan lahaayeen, mise way ku jirtaa in Soomaaliya iyo dalkii hooyo dadka wax bartay oo culunta kala duwan inay fiiriyaan oo ama tagaan ama wax u qabtaan?
Ha, labadaba waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno. Waxaan ka bilaabnay diasporada because aniga diasporada ku nool waan noo fududahay, laakiin waxaan rabnaa akhiiran inaan dalka aadno oo Soomaaliya aan wareysi la galno dadka meesha weligood Soomaaliya jooga ama soo laabtay ama wax ka qabsaday ama inay example u noqdaan diasporada. So talada waa nagu jirtaa insha allah inaan Soomaaliya aadno oo aan wareysiga meeshana ka bilaabno.
Waa garta marka maxaad is leedahay waxa ugu weyno diasporada adigoo kala adoo ilmo yara waddanka kasoo tagay inta badan qurba ku noolaa wax ku bartay, contributionka ama waxqabadka ugu weyn oo aad Soomaali ku celin kartaan muxuu yahay islaada?
Human capital waxa la yiraahda, iyo cilmi. Waxaa Soomaaliya u baahan tahay I believe aniga in dadka meesha diasporada ee ka tagaan wadamadooda Soomaaliya aadaan ee cilmiga skillska ee u gudbiyaan shacabka Soomaaliyeed. And it's not investment kaliya maahan, waxaa loo baahan human capital, waxaa loo baahan doctors, engineers, nurses. Somalia over 30 years ma lahan institution dan ma lahan education ka wuxuu iska ahaa school by school, ma ahan wax system jira, ma ahan system ka dabcan sida dadka ogihiin waa the entire system collapsed. So Somalia hadii loo baahan inay noqoto maxaa la dhahaa a country oo lamid ah wadamada kale, waxaa loo baahan yahay diaspora inay soo laabtaan aqoon iyo maxaa la dhahaa experience ku kordhiyaan dadka meesha joogaan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.